ngashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza
usebenza kanzima
ngashiya bazale ekhaya ngisasemncane usebenza
usebenza kanzima
She Sizabalaza fighter, sikhankasa, sisebenza.
Sosebenza kanzima.
Ashi abazali ekhaya, ngisasemncane, usebenza.
Sosebenza kanzima.
Ashi abazali babo, ngisasemncane, usebenza. She will lele, she will lele,
she
will lele, she Sizabalaza fighter, sikhankasa, sisebenza.
Sosebenza kanzima.
Sizabalaza fighter, sikhankasa, sisebenza.
Sosebenza kanzima.
Ashi abazali ekhaya, ngisasemncane. Yosebenza
yosebenza kanzima
ashi abazali ekhaya ngisasemncane yosebenza
yosebenza kanzima
shiwelelele
Sosebenza kanzima.